Mamaiwa, Zimbabwe ne Tanzania. Tiri kufamba mamaiwa, is my diamond, I should die.
Na diamond, diamond.
Kungenjani, inini hani chagoni, sauma moyo kungenjani.